coldplayjams.com.
Lo ni kipandiki na chesiso.
Wow, sorry, this is Rainy Sound Music.
Mama we, mama we, mama we, mama we,
baby wanga ni kukonda. Manje, baby na kupesa, nikakala, ni malota weo.
Baby ni wanilota, ni kuna mba iwe. Tie, 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 tie,
Show me, you dance baby. Show me, you dance baby. Let you dance, let you dance. Let it dance,
baby. You are any gone down. Saka kushe, baby. Wanga, Barakumba, Ejite Mwiko, Jesu, Tuakwata. Saka kushe, baby.
Nifu no kota na weo, my baby. Tigo wa menenezo funa pala ifi manje na kupeza, baby.
Saka kushe. Furnished him with gold.
Since I lay a kubukonda, since I see a kubukonda, if I see a once ever land, they are all incarnate.
Baby, you're my sunshine, you're my everything to me. I really love you. And I will never stop loving you.
Kupesa mame okukonda chovuta. Nangani wenye kupesa okukonda chovuta. Nanje wewe na kupesa.
Baby, we na sala.
Tiwe na sala. Takwa maumi.
Isha mwiko jesu. Batari.
Kite mwiko jesu. Batari.
Baby.
Napapata mwani kipandiki. Nimbile boka nyimbo. Kaza kene tunaimba. Ati shilala. Neturo paliwe my baby.
Shilala neturo. Baby. Shilala paliwe. Shilala neturo. Baby. Shilala.
Show me your dance, baby.
Urimbe kaya ndi, baby. Urimbe kaya ndi, baby. Chaka kushe. Roni kipandiki, na chesiso.
Two by two,
Chaka kuche, baby, uli wandiwe. Ah, paka ifaiwe.
Kwa usia baby ni nono.
Wembeka, endiwe.
Tuwebeka yandi ma baby, ha.
Chaka kuche.
Ma baby, zinda kusia ni wala. Ivo vonze volanda landa wala. Hapa manje, jili na iwe. Hapa manje, paka chikwati.
Ti baby, chandicho. Ah, changaneka.
Iwe leka ko, iwe ni changaneka. Ti baby, ito, ito. Ni changaneka, nati, leka ko.
Ti baby, chandicho. Ah, changaneka.
Iwe leka ko, nati ni changaneka.
Baby, when I